416 Wizzy, baby. Yeah. I'm big dog, they call me 16 Wizzy. Nakula demu zao, mpaka wana Nicol Simba. Nalenga pesa, niggas wanta futa tako. Mimi na wa control, mpaka wana sema tafail kama ukina phobi. Mimi niko busy, nasaga pesa kama baba yako. Sina muda kubishana na wewe, utafail kama ukina lunda. Sina no time ya kukujibu na juliza, miyake nenda sa risasi. Yaki boy kukwetu pesa, ziko tele tele. Akuna talk shit, ajui kama mimi ni nani. Anajikuta yendo yeye, mpaka nani diz. Wana kuhita golden lunda, mini ta change that name to golden digger. Emuda papo chipunguza speed, mwanangu sije dondokea pua. Right now niggas wanna focus sana kwenye luchi babe. Niggas act bila yeye luchi baby. Siwezi kahishi. Never talk behind me, madasoka. Nilipotoka ni mbali, madasoka. Mimi ndo nabeba hip hop, madasoka. Madasoka. Never talk behind me, madasoka. Nilipotoka ni mbali, madasoka. Mimi ndo nabeba hip hop, madasoka. Mpaka sisi hivi mimi najikontrol. Mpaka hapa niko single. Niko best rapper now. Mpaka K-Breeze anakula mama zenu. I can fuck with any bitches when I want. Baby usiku we so tripping. Unajua how I do. Nalenga pesa niggas wana tafu tako. Mimi na wa control mpaka wanasema nita fail kama kina phobi. Mimi niko busy na saga pesa kama baba yako. Sina muda kubishana na wewe, uta fail kama kina lunda. Sina no time ya kujibu na juliza, miaka enda sari sasi. Yaki boy kukwetu pesa ziko tele tele. Akuna talk shit, ajui kama mimi ni nani. Anajikuta yendo yeye mpaka nani this. Wana kuhita golden lunda, mini ta change that name to golden digger. Emoda papo jukungu za speed, manangu sije dondo kea pua. Right now niggas wana focus sana kwenye luchi baby. Niggas act bila yeye luchi baby. Sezi kahishi. Never talk behind me, madasoka. Nilipotoka ni mbali, madasoka. Mimi ndo na beba hip hop, madasoka. Madasoka. Never talk behind me, madasoka. Nilipotoka ni mbali, madasoka. Mimi ndo na beba hip hop, madasoka. Madasoka.